Ay, ven a quien y tú en stalker. Unzumile, I mean to say, si boba manja ni kolwa. Unditile, zonke nzu ushali ngicabanga. Mani ngijule, gawe nobumele bakubathela ngikholwa.
Ngoba uwena, umuntu ofike ngesikhathi esirayithi, ngingekho rayithi. Sengitshelile writing ngedwa ngingekho in love. Sengithutha ndumi nalungithandi bangiyanqena. Ukuthatha umuntu yena ngangithathi, ngimthanda ngangithandi. Ngishaya umza ngedwa ngingekho in love. Ngifile ngathi mina velo ngekho enough. Kodwa ngiyakhetha, ngifuna ungabhiki. Ngifuna uvume ngithumelo malumekile. Ngifuna uvume ukuze ngikwazi ukuvusikithi. Jolile kaningi uwena impivilithi. Sondela ngimtholile umaqondana. Sobabili sethiwe kuyaqondana. Ilonda zasothandweni siyobolisana. Sobabili silahliwe siyatholana. Mina
ngilakile. Ayi, bengake ngithi uyangistalker. Ungizumile, I mean decisive. Waba manje ngikholwa. Ungididile, zonke inzuko ngihlale ngicabanga. Mani ngijule, ngawe nobubele bakubathithela ngikholwa. Wavela ngiphendule injula qobo. Awuyazi yakhathaza inhliziyo. Ikhanda lokho zula zula zula. I'm wrong, oh. Wavela ngiphendule injula qobo. Awuyazi yakhathaza inhliziyo. Ikhanda lokho zula zula zula. I'm wrong, oh. I said no when no wrong, oh. I wrong, oh. I wrong, oh. I wrong, oh. I said no when no wrong, oh. I wrong, oh. I wrong, oh. I wrong, oh. What fell on pendulum? Katanga yinhliziyo. Ikhanda lokho zula zula zula. I'm wrong, oh. Wavelwa ngiphendule injula qobo. Awuyazi yakhathaza yinhliziyo. Ikhanda lokho zula zula zula. I'm wrong, oh. I said no when no wrong, oh.